mylovezedmusic.com.
Aba bantu balendwisha ine balenkalifyo mutu bafoya nkawe ulwendo bale mona lelo kale natampire bakanka pwe babumi bwandi balensosele fibi bafoya nkawe ulwendo bale mona lelo kale natampire bakanka pwe taba ishibe kona fuma Bati kufite babuke basangana katula Noma mumona e, mumutene fi Kumutima ndeka vila dokotela e Ida nali na imwe, nali miafu ile Mwadilenga nali kuma kumutima e Shalom bele pwefi umafie nune Vomutende nale kabila Lelo mole fwa yanka we Aba bantu wale nduisha ine Wale nkalifio mutu Bafwa yanka we Ulwendo wale mona lelo kale natampire Wakanka pwe Kabumi wandi Pale nsosele fibi Bafoya nkawe Ulwendo wale mona lelo kale natampire Wakanka pwe Taba ishibe kona fuma
Over the years, I'm wishing be more happy never over the years. No doubting I'm all a daughter. Nothing kind of you, no proud linga mola nsonta. Nsonta, chabi pila fe story mwa isanga pakati. Vilamba nechi konko konse nali pakati. Supporta kwali nalife one bow. That's why nekanda vomo kulisha jumbo. What's the melody? Whenever you look in the friends, kuku supporta bafilwa. Palasi kula ipompa feweka na kuchitefe bafilwa. Shakatale na kaponga boom fwa. Kalatu alilila nebo kwimbila boom fwa.
Seliva no kwisa fika kopano Murwendo rwandi life yandi yose yari palo Ifi machushi na le twika fiali swili balo Shala wile lesa wandi wanda kapa mapalo Balaka wilo kumbona ndi lomba Mubumi wandi bali mpone shama lomba Taba believer efyo nchita fena nomba La kumiti mashabo kwa isuli le filonda Ameno mafpa batu sekela fio gufi Ilinga bane swe batula sane mbifi Bajane yandi bali pepele la downfall No ishi bakashi na lindela po mitamfu
Kalifyo mutu, bafoya nkawe Ulwendo wale mona lelo kale natampire Wakanka pwe, babumi wandi Pale nsosele fibi, bafoya nkawe Ulwendo wale mona lelo kale natampire Wakanka pwe Taba ishibe kona fuma Taba ishibe kona fuma
mylovezedmusic.com.